waya 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 hay kusoo dhawaada barnaamijkeena MTV Somali Channel podcast. Bay video horto yiraahdo kanaalkan waxa la dhahaa The Voice of Somali. Marka maxaa ku keentay inaad tiraahdid MTV Somali Channel mar walba? Taas horta waxay noqonaysaa inaan dib idigu dhigno oo barnaamijka laga sheekeyno waxyaabaha kala qabano, laakiin maanta waxaan rabnaa inaan focus ka saarno maalin dhexdaas fadhigii ugu dambeeyay baarlamaanka oo la furayay, oona furayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hor yimid baarlamaanka. Soo furitaanka si official ahaan oo asiga u furo kala fadhigooda todobaad kan ugu dambeeyo waxaa ku dhahay baarlamaanka hadda jiro. Marka waxyaaba badanaa loo jeegay maalin dhexdaas horta madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markuu yimid inuu ku khudbeeyo maxaa ku dhahay baarlamaanka hortiisa, horta frimbi iyo waxyaaba badan aa yeeray, dad badanaa banaanbaxa miyaa maxaa ku dhahayay meesha gudaheeda foodo iyo frimbis yeeris iyo in madaxweynaha markuu khudbeena laga soo dhex galay iyo ayaa arkeenay. Laakiin waxaa la rabaa horta dadkeen anaga inaan isweydino dhaqankaas miyahay dhaqan fiican oo horumarnoo keena karo? Ani waxaa aaminsanahay filmi yarista waxa u keentay xildhibaanada waxa waaye fursad ayay u weeyeen saa u maleynayo inay madaxweynaha la kulmaan saddexdan barta sano lasoo dhaafay. Why? Because madaxweynaha it's been very difficult to in madaxweynaha la helo oo maxaa ku dhahay shacabka hortiisa u yimaado oo la halaliyo oo u sheegyo arrimaha dalka ka taagan waxyaabaha dhibaatada shacabka Soomaaliya haysto, haddii ahaato dhaqaalaha xumaanta, haddii ahaato wixii caafimaadka ku xisaabsan COVID-19, waxyaaba badanaa jiray oo shacabka Soomaaliyeed mar walba isdhihi jireen niyahow anaga madaxweyneyna moona la hadlo, moonoo khudbeeyo, moonoo sheego arrimaha dalka see wax u maraya. Marka aniga xildhibaanada haddii ani u fiiriyo khaas xildhibaanada frustration aan ka muuqdaa because waxay sugayeen khudbo ku xisaabsan arrimo badan in lagaga hadlo, laakiin waa suurtagali weyse because maxaa waaye waxaa ku dhahay madaxweynaha khudbadiisa daa aniga si khaas u fiiriyey arrimo badan ayaa loo baahnaa in laga hadlo oo laga taataabto oo madaxweynaha ka leexayay. Marka in madaxweynaha oo noo sheego lixdan asi koley waa ka qaldantaa maleynaa, wuxuu yiri to be specific 65 ardiyaad ayaa waxbarasho u qornay, laakiin waa qalad waa dhici karaa, anaga waa iska fahmi karnaa meesha maadaama meesha xoogaa buuqi jiray iyo dadka inaa hadalka gaf aga gashin macquul because concentrationka yar. Laakiin anaga the whole agenda ma aheyn inaa anaga madaxweynaha oo noo khudbeeyo meeqii armi ilmaha ardayda iyo iskoolkii. Waxaas anaga waxaa rabnay waxyaabaha cusigi iyo maamul gobolada kala haysto in laga hadlo waxa waaye arrimaha doorashooyinka oo hadda 7 bil ka hartay oo ilaa hadda meela u socoto doorashada inaa dhici doonto oo weli shacabka Soomaaliyeed confuse oo ka qabo. Marka wallaahi aniga horta magu degdegayay madaxweynaha waqti badan aan siineynaa jaanis, laakiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa laga rabaa inuu garto shacabka Soomaaliyeed waa dad hadal yaqaana. We are an oral nation, we like to talk, we like to express through talk, waxaanaana dad emotional ah oo yacni hadda xataa laba Soomaali arag jidka dhexdiisa oo sheekaysanaya gaalka wuxuu u isdhahayaa dadkan ma dagaalami doonaan, oo are about a fight, but no, this is who we are passionate about our speech, we like to make things clear. Marka madaxweynaha wuxuu madaxweyne u noqday ummad hadal taqaano oo xataa gabi iyo taariikhna dibada loo noqdo gabiyada iyo hadalada isku didiri jiray, inaad dadkaas ka gaabsatid oo aan la hadlin oo dadkaas ay yihiin dad very social ah, yani waxay abuureysaa shaki oo waxaad isleeyahay ninkan muxuu qarinooyaa, ninkan muu dadka la hadlo. Marka madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa ku tali lahay, Mr. President, you need to find better advisors who can keep you up to date in what's going on. You need to find advisors who can support you, who can understand how the public are feeling or how the public public xaalad ay ku sugan tahay markaas. Laakiin waxaan umaleynaa madaxweynaha advisoradiisi they like to tell him what they want to hear and what they think may shaqadooda oo badbaadi karto. Marka maxamed Mr. President, shacabka Soomaaliyeed aan nahay shali, wallaahi aad baa ku taageernay, aad baa ku soo banaanbaxnay, gaze to gaze every single Somali celebrated Maxamed Cabdulaahi Farmaajo's election, and this is no denying about that. But what has changed maxaa isbedelay in madaxweyneheenu sharafta badan shali boqolkiiba boqol la taageersanaay oo hadda taageernimadiisi oo aada u dhacday? Marka waxyaabahaas hadii maxaa laga rabaa qofta, you have to think, we need to use our brains at Somaliland. We can't just be told to jump and then jump. No, if you tell me to jump, I need to ask, why are you telling me to jump? Ku su'aalo waay maxaa ku keentay fahanta. Laakiin dadkeen aniga waxaa umaleysaa inaan weli personality culture ka dambeyno oo ah communism ina weli Soomaaliya ku xaraaratay wagtaa oo weli ay ka bixin communism mentality. And this is very unfortunate because hata adduunka waa laga gudbay personality, qofta in la buunbuuniyo, qofta in kor loo qaado. We've reached an era where people have to debate and in order to bring ideas. Marka waxyaabaha ku tala laha madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa waaye, madaxweyne shacabkaaga dhegeyso, shacabkaaga iyo beena lagaaga sheegooyaa, shacabka Soomaaliyeed beena lagaaga sheegooyaa, shacabka Soomaaliyeed waa lagugu dirooyaa. Mudana madaxweyne, I'm not sure if you're going to correct the mistakes of the 3.5 years in 7 months, but it's very unfortunate wallahi mudana madaxweyne how high the scale was and how the expectations was yesterday when you got elected to how we are feeling now and how this model we became. But then again, it's the advisor's job. These are the people who are closest to president. These are the people who are in the city. These are the people or that can kula juro all socialize kareyo, because madaxweynaha, you have to understand, he's totally locked up. Madaxweynuhu ugu jiraa ma soo bixi karo, laakiin dadka advisoradiisa oo dadka banaanka yimaado, shaahaha ka cabo, shacabka la hadlo oo dhex ku dhex jiraan, ayaa laga rabay inay madaxweynaha u sheegaan shacabka Soomaaliya saasaan oo hadda ku fikiraya madaxweyne maxaa qabanaa. But shaqadaas aada looga gaabiyey, responsibility-gada inay kuleytiinka madaxweynaha ayaga isyaqaano. Marka episoodkan kuma dheeraanayo, waqti badan ma hayo, laakiin dadka waa fikir wayaan, dadka waa soo jeedaan. Caalamka waxaa ka jirto banaanbax oo adduunka dhan gargelisay, especially the American economy, hadda u jeednaa xaaladiisi, iyo Yurub xataa sida qalqal u gashay banaanbaxayaasha. Marka anaga Soomaalidaan nahanay banaanbax weli oo organic ah, we still haven't been able to witness that. Waxaan aragnaa waxaa waaye lacag dad loo tuuray oo la dhahaa isku soo baxaa dibad baxa oo imaada hebel taageera ama hebel kusoo horjeeda. Laakiin anaga shacabkeena haddaan nahanay, the mistake that aan sameyna waxay tahay dad baa lacag lagu siiyaa inay maskaxdeen ugu wareeraan, iskaga dhigaa inay dibadbax taageero iyo dibadbax kusoo horjeed ee muujinaya, laakiin kasta lacag ay hoos ka qaateen. Ma fahamtay? These people are paid agents, waay. Ma fahamtay? Laakiin dadka oo saas u daawanaya in dad lacag la siiyo oo fikirkeena isku dayaa inay qasaan, waxaad keena waa anaga oo aamusan, because we are not protesting for our rights. Everybody's quiet, everybody waa is fiirinooyaa. Laakiin wallaahi waxa waaye kulley lamagu soo koobi karo one episode. Hadda anoo shaqo ku jiraa soo baxay oo podcastkan duugooya, because waxaan arkay reactionka iyo waxyaabaha ka jiro maamahan baarlamaan kale fadhigiisi iyo filimbi isku yeeranaay iyo wallah it's a good thing as well because at the same time Somalia this is democracy you know anaga yesterday kursi aan isku garaaci jirna xabadaan isku gami jiray hadda filimbi aan la yeerin waaye marka waa horumar wanaagsan waxa waa democracy waaye people have a right to raise their voices especially in a platform such as a parliament arena especially in a platform oo madaxweynaha uu yimid oo aan la arkin 3 sano ee bar marka waa fursad ee dadka isleeyihiin you know muujiya aragtidiina aan waa ku raacsanaad the honorable parliamentarian of Firimbi Yerina he's practicing his democratic rights you know what the kind of dictatorship maahan what the kind of royalty maahan boqortooyo maahan maxaa abdullah farmaajo he's a people's elected the house of the people elected him and they have a responsibility in an kaga noqdaan kalsoonida marka and kulli democracy wadada oo ku socona ilaahay nagu toosiyo as long as we or media kaga hadleeno oo anaga isla doodeeno waa hormar shacabka Soomaaliya loo sheego waxa qaran dumiska waa dadka xabadaha gamay anaga meesha xabad lama gumoy waa la hadlo people have a right to vent their anger marka thank you guys so much for joining in our episode and I'm going to talk about the difference between MTV Somali channel and the Voice of Somali and podcast wuxuu kaliyeen in another episode marka aad baa u maasantiin don't forget to subscribe like share and comment see you guys in my next episode